Tony J, yo. Kale boy cutie. One take two. Kisi pina sa wari lato. Watch boy.
Money man the beats.
Nadi sama kadunia. Ama bambe ake. Kia chama jumba pesa magali ni wanawake. Imizunguka. Imifika kwake. Baby, when you want to learn, so not any joke, you
Chesi vakeza kuri pepewe nani kula chile Nuri premzize kuri vanyalani nani gonchile Kwanipeza kuna nanga Nafanya nilovele pilu kutwa kuri baby kukurile Baby na tanto kuhona Nivata kuri ito kushimba Baby uyo kulila kuhomba Niva wawona kuri vayo kuhona Kechundi zese so soba Nuwa wecho njasa kubisoba Handeka njasa kubisuba One take, Bunga, Zambia West. Wanna chwana, yeah. Tumilinga vachoni.
Talisa maka dunia, ama pambe ake. Kia chama jumba, pesa magali ni wanawake. Imizunguka, imifika kwake. Kutofita na baby wena wakula. Sona dani, tokuona.
Kulikuwa tuko enke ni bata wada stata Kulikuwa pata usikelo wa kenelo wa kima dada Kona ni kupa kumina kutimoni tuse Musala kayo kulia fole Maento kulelise ni ufetu wa kupa ya kalaiti Livizo lae kuna soli isi favor light Mubona kona ni lumile kwa teni boma Kutimwetu kubona waka mukona Alinana kulifani kule mutu kuwa hati black Lifuleni maswali na mabuleki Fanya ya for nothing to do Alina hana kutiuni siye ya buluto Ikeye
Sama kadunia na mapambe yake Kia chama jumba pesa magali ni wanawake Imizunguka, imifika kwake Kutofita na baby wena wakula Sona dani, tokuona, tokushimba Uwe kulela kuoma ni woma ni wona woya kuona Sona dani, tokuona
Much boy, burning on the beats.
High power for music. it's me, Kare Boy Cutes. Hike, I've been a city boy, tease my friends. I've been a money boy, I've been a Don J, been a Don P Psyka.
Yangu Don J, Don J, kama kielo. Ali Kenny, Alpha Nabana. YTXA, Philip Wako, Los Juan, Daxi Alpha. Gang Gang Family,
Just Get Cash.